qareennada madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii ku soo laabtay magaalada Washington oo uu ka dhacayay dhageysi lagu muddeeyey 4 Maars ee 2024 inay noqoto taariikhda maxkamadeyntiisa, taasi oo ku saabsan inuu hor istaagay in si nabad ah madaxtinimada lagula kala wareego aqalka Kongareeska bishii Janaayo 6/2022. Qareennada Trump ayaan la hadlin VOA, laakiin waxay niyad-jab ka muujiyeen go'aanka garsooraha. Waxa ay codsadeen in la hakiyo dacwadda ilaa Abril 2026 kadib doorashooyinka madaxtinimada ee dhacaya November 2024. Xeerlaaliyaasha ayaa doonayay in dacwaddu ay bilaabato 2 bisha Janaayo, iyadoo xeerbeegtidana lasoo xulayo bisha December ee sanadkan. Mid ka mid ah khubarada ayaa u sheegay VOA inuu aaminsan yahay in xaakimka federaaliga ah Tanya Chutkan ay tahay garsoore adag eena qaadatay go'aan maangal ah. Waa kan Alan Lichman oo ah taariikhyahan ku takhasusay madaxweynayaasha Mareykanka kana tirsan jaamacadda American University oo VOA la hadlay.
She made some very good points that the public really needs to know.
Inkastaba ay ogaadaan doorashada ka hor in Donald Trump uu yahay dambiile eedaha aadka u daran ee loo jeediyey. Xeerbeegti heer sare ah oo ka kooban muwaadiniin ku sugan Washington ayaa u codeeyey in Trump lagu soo oogo 4 dacwadood oo ay ku jiraan shirqo lagu qiyaameynayay Mareykanka iyo mid kale oo lagu horjoogsanayay sirinta rasmiga ah ee doorashada. Trump ayaa iska diiday eedeymahan loo jeediyey, wuxuuna marar badan ku celceliyey isagoo aan wax cadeymo ah soo bandhigin in eedeymahani ay yihiin kuwo siyaasadeysan. Isagoo arrimahaasi ka hadlayay ayuu Donald Trump yiri:
How can my corrupt political opponent, crooked Joe Biden, put me on trial during an election campaign that I'm winning by?
Sidee ayuu ninka musuqa ah ee aan isku hayno siyaasadda ee Joe Biden ii soo taagi karaa maxkamad iyadoo lagu jiro olole doorasho oo aan tiro badan ku hoggaaminayo? Laakiin waxa uu igu qasbayaa in waqti iyo lacagba aan ku bixiyo meel aan ahayn ololaha si aan isaga difaaco eedaha been abuurka ah. Trump ayaa sheegay in dacwaduhu ay sare u qaadayaan taageerada uu ka helayo codbixiyaasha, balse mid ka mid a musharaxiinta kula tartamaysa xisbiga Jamhuuriga ahna guddoomiyihii hore ee gobolka Arkansas Asa Hutchinson ayaa waxa uu arrintaasi gaashaanka u daruuray, isagoo sheegay in aysan jirin waddo uu Trump ugu guuleysan karo doorashada guud ee dhacaysa November.
Republican voters have to understand we can't win with Donald Trump, and that's why
codbixiyaasha jamhuurigu waa inay fahmaan in Donald Trump uusan guul noo keenin, waana sababta aan arrintaasi si toosa uga hadlay. Qaar badan oo ka mid a dhacdooyinkii dhacay 6 Janaayo ee 2022 ayaa ahaa kuwo ka dhacay fagaare oo qof walba arki karay, taasi oo taariikhyahan madaxweyne Alan Lichman sheegayo inay ka dhigayso in Trump uu u nugul yahay suurtagalnimada xukun lagu rido ka hor doorashooyinka madaxtinimada ee November
2024.
Haddii madaxweynihii hore Donald Trump uu galo xabsi, taasi oo ah mid macquul ah, dabcan weli waa uu sii tartami karaa, laakiin jamhuuriyiintu ma doonayaan inuu tikidkooda ugu sarreeyo nin lagu xukumay inuu dhaawacay dimuqraadiyadda. Trump ayaa ah madaxweynihii ugu horreeyey ee Mareykanka ee wajahaya dacwo dembiyeedyo. Haddii lagu helo dembiga, waxa uu inta noloshiisa ka harsan ku qaadan karaa xabsi. Trump ayaa sidoo kale dacwado ka wajahaya gobollada New York, Georgia iyo Florida.